Namhlanje ngikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Namhlanje ngikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Mhlambi kukothuko kanye licebo likaThixo, ikwanguyophayo ikwanguye nothabathayo. Izinto esizenzayo kwazizona esizibonayo, mhlawumbi ngenye imini uThixo uyophendula. Kwelinye icala isiphiwo sakhe ibikucula, qhanto nje ibikwangumntu ozithandela uThixo. Thixo ndiyamkhumbula nyani yena umntu asekhaya, lala ngoxolo Mkabane ndiyakhumbula. Namhlanje ndikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Namhlanje ndikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Akusekho mazwi enduduzo, qha into siyekileyo luninzi lwemibuzo. Umtshita wayefunde sakhile, waye wayeyithanda iBhayibhile. Ndiyabona uba noThixo uvumile, waye yena usiyile, enonyaka uphelile. Masixoleni kuvunyiwe. We really miss you apekasi, we really miss you emagazi. Mhlamba bani abayazi ngeso sihleka mkhuluwa, uyacingeka mkhuluwa. Ngeso sithandaza mkhuluwa, ndisakudinga mkhuluwa. Ngoko awusekho mkhuluwa, namhlanje ndikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Namhlanje ndikhumbula umntakwethu, xesha lihambile, I can't believe uba usekho. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala. Thixo khawuphendule kutheni uyeka kusonakala.